need some money. Stinch, stinch, I need some money.
Siyasebenza kakhulu uzokufaka emarket, ufaka emarket, ufaka emarket. Thole imali ningukati indaba zakhe. Yeka umakhelwane vele umuthi wakhe. Akathanda uma kuthola iphakethe. Siyasebenza kakhulu uzokufaka emarket, ufaka emarket, ufaka emarket.